ibyo hamaze iminsi havugwa amakuru ko umutekano wanjye utameze neza, hari ababimbwiye mu magambo b'inshuti, hari za Twitter zasohotse abantu babonye, hari ibinyamakuru byegereye Leta nka New Times n'igihe byasohoye inkuru. Ibyo byose ni ibintu bituma abantu bagira imitima ihangayitse bakavuga bati ibintu bigomba kuba bitameze neza, ariko kugeza uyu munsi ndi wanjye mu rugo.
Madamu Victoire Ingabire, amakuru ayo ngayo nyine y'impuha acicikana rya no hino arimo aravuga ko urugo rwawe rwagoswe, mbese ubu tuvugana hari abantu bagose urugo rwawe, hari abantu wabonye, hari abaje kugira icyo bakubaza, hifashe hate?
Oya, mu rugo rwanjye nta muntu warugose rwose, nta muntu warugose, abantu barinjira bagasohoka, bashobora konsura bari konsura, nta muntu warugose, nta n'urwego urwo ariko rwose rwaba rwampamagaye.
Iyo wumvise amakuru nk'ayo ngayo birumvikana, usoma ibinyamakuru avuga uti ikinyamakuru igihe.com cyarabyanditse, inshuti zirabimbwira, ariko se nkawe nk'umunyapolitiki uri aho ngaho mu gihugu uvuga, turakubona ku binyamakuru mpuzamahanga uvuga, hari umutekano wawe, hari ikibazo ufite nyirizina?
Kugeza ubu usibye ibyo biri gutambuka mu itangazamakuru bitatuma nyine umuntu adahangaye, kandi umuntu ufite umubiri uhangaye ukavuga uti ibintu ni ibiki, cyane ko nkubivuze amaze iminsi isohoka mu itangazamakuru mpuzamahanga kugira ikibazo cy'amasezerano hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza. Izo nkuru zitambuka nizo zituma umuntu ahangayika, ariko mu by'ukuri kugeza ubu nta kibazo ufite rwose cy'umutekano.
Ariko se icyo ni cyo kintu cya mbere gikomeye waba uvuze mu gihugu, ku buryo hari uwaguhungabanya kubuza kuvuga? Ubundi iyo uvugira aho mu Rwanda ntabwo baba bazi aho uvugira?
Baza aho mvugira, ntuyu wanjye ntabwo njya nimuka sinjya mpava, ubuyobozi bw'igihugu buza aho aho ntuye, ntabwo ari ikibazo rwose. Baza aho mvugira, kandi ibyo mvuga ni ibibazo bimwe, ni ukubaka igihugu kigendera ku mategeko, ni ukubaka igihugu kigendera ku mahame ya demokarasi, ni ukubaka igihugu kibaza uburenganzira bwa muntu. Hari abantu bamwe tutabyumva kimwe, iyo nsomye izi aritikire ziba zasomye muri ibyo binyamakuru, hari abantu tutabyumva kimwe, ariko njye ndabyemera nk'umudemokarate, ntabwo dushobora kumva ibintu kimwe, dushobora kubona kimwe. Ahubwo icyo nsaba abanyarwanda ni uko ibintu byo kugira ngo babibyazemo amagambo mabi, kuko nk'ibyo byo kuri social media ntekereza ko nabyo byahangayikishije abantu, ni uko umuntu atinyuka akandika ati ngewe banyemerere nze nkurase. Nuko iyo umuntu avuze ikintu nk'icyo, undi ati bakwice, undi ati bagufunge, bigasohoka gutyo, bitera impungenge, nibyo bikurura n'ayo magambo, wenda n'ibyo byose biba bihari n'izo nyandiko ziba zasohotse kuri social media. Rero abanyarwanda twa dukora social media kuzikoresha mu buryo bwubaka, mbere urambisunga ntabwo dushobora kubona ibintu kimwe, ariko dukore mu buryo bwubaka aho kubaka ibintu bisenye.
None se akamaro k'umunyapolitiki ni ukugerageza guhuriza abantu hamwe kugira ngo bubakire hamwe? Ari abo ngabo bahamagarira abandi kwica abandi, ari abo ngabo bakuvuga nabi, ari n'abo ngabo bagutabariza ariko babeshya bavuga ibintu bitari byo? Abo ngabo bose muri kano kanya ikintu wababwira niki kugira ngo abumva amakuru nk'ayo bagire umutima utuje?
Bose ari abatemerana n'ibitekerezo byanjye, aremerana n'ibitekerezo byanjye, ni uko twakumbye kumva ko tugomba kubahana mu bitekerezo byacu binyuranye dufite, tukagerageza kubyubahanamo, tukagerageza kubiganiramo, nta magambo mabi, nta mutima mubi, nta nzika zihari, nta binyoma birimo, hanyuma tukubaka u Rwanda rwiza. Twitoze kugira gutanga ibitekerezo, kujya impaka mu bitekerezo byubaka, aho kujya impaka zangu turwane nitwicane nitugire gutuma umuco wo kwica rwose mu Banyarwanda dufite, ntekereza ko dukwiriye kuwureka.
Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka DALFA Umurinzi, turavugana uri Kigali mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Yego, murakoze namwe.